Let's look again in our Bibles to Acts chapter 4. And I want to read again from verse 32, but to keep reading down through chapter 5 and verse 11. I know it's a large portion, but there's a contrast that we find here in Acts chapter 4, verse 32 to 37, where it speaks of the unity of the faith. And then as you get into chapter 5, it starts with the word but. So there's a contrast. There's something that we're going to see here in chapter 5 to which we need to pay attention. And that has to do with lying to the Holy Spirit. What is it to lie to the Holy Spirit? But Brother Nasson, if you would read from Acts 4, 32, all the way down through chapter 5 and verse 11. And anybody following along in English can read in their version.
Masanawano dadem titsagulani ma Bible atu mbuku la machitidwe mutufolo ndimaga 32 kafika 37 komaso tikitapitiliza kubwera mu machitidwe mutu 5 ndimaga ya 1 ukalekeza 11 anenekera kuti tikhale nthawi yo kuchedwapo pamene pakuilingalira monga mu machitidwe chapter 4 verse 32 lekeza 37 pamene akukamba za umodzi wayi wachikhulupiriro koma nkhani yopatsa chidwi iri mu machitidwe chapter 5 chifukwa ayamba ndikoma kutani muone pamenepo vesi lake ya wani ayamba ndikoma pamenepo pakungati werengepo tikhalepo ndi chidwi kwambiri tikawerenga ukafika ndimayaka 11 tikamba kuwerenga machitidwe chapter 4 ndi maga 32 mawakula kuti madyerero a Khristu woyamba 32 ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira anali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi ndipo sadanenana mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndi kake kayeyekha koma anali nazo zonse zodyerana po atumwi anachita umboni ndi mphamvu yayikulu zakuuka kwa Ambuye Yesu ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo onse pakuti mwa iwo munalibe wosowa pakuti onse amene anali nayo minda kapena nyumba anazigulitsa nabwera nawo malonda ache aizo anazigulitsa nawayika pa mapazi atumwi ndipo anagawira yense monga kusowa kwache ndipo Yosefe wotchedwa ndi atumwi Barnaba ndilo losandulika mwana wachisangalalo mlevi fuko lachi la Kupro wokhala nawo munda anawugulitsa nabwera nazo ndalama zache nazika pa mapazi atumwi tikapita mu chapter 5 makamaka tiyangʼana kwambiri pamene akulankhula za kunyenga mzimu woyera kuti akamati kunyenga mzimu woyera zikuta nthawi zaziyani Chapter 5 is Hananiya ndi Safira, verse 1. Koma munthu wina, dzina lache Hananiya pamodzi ndi Safira mkazi wache, anagulitsa chawo, napatula pamtengo wache, mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala, nachika pamapazi atumwi. Koma Petro anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera, ikupatula pamtengo wache wa mundawo. Pamene unali nawo sunali wako kodi ndipo pamene unaugulitsa sunali mʼmanja mwako kodi bwanji chinala wa ishi mu mtima mwako sunanyenga anthu komatu Mulungu verse 5 koma Hananiya pakumva mau awa anagwa pansi namwalira koma anthu akulu anagwera onse kumvawo ndipo anamnyamula ananyamuka anyamata namkulunga namnyamula natuluka naye namuyika 7. Koma atapita monga maola atatu, ndipo mkazi wache wosadziwa chitachitikacho analowa. Kwa Petro anena naye, undiuze ngati munagulitsa mundawo pa mtengo wakuti. Ndipo ananena, inde wakuti. Koma Petro anati kwa iye, munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa Ambuye. Naona mapazi awo ayo amene anayika mamuna wako ali pa khomo. Vadza kunyamula kutuluka nawo 10 ndipo anagwa pansi pomwepo pa mapazi ache namwalira ndipo analowa anyamatawo nampeza iye wafa ndipo anamnyamula kutuluka naye namuika kwa mwamuna wache. Last verse 11. Ipo anadza manzi akulu pa mpingo onse ndipo onse akumvaisi. Amen.
Amen. Now, one of the most important ways that we can worship God is simply hearing His word. This is why I like to preach in this manner, taking scripture and just going verse by verse through the scripture. When you do, eventually you're going to cover every imaginable topic that men could ever wonder about.
Chifake pafunika timenekera kupunzira nusu ndi nusu vesiri yose payoka payoka ndicho linga yoti.
How many times do you hear
kuti tikhale ndi phunziro labwino kufufuza kuna kulikose ndi kusamvetsetsa kuna kulikose kuthe koma tifike pachimake penipeni pakumvetsetsa.
How many times do you have preachers that, for example, like to preach on love for one another, and that is their theme?
And
they spend all of their time trying to help people get along with each other. Because where you put sinners together in one room or one place, there's going to be trouble because they're sinners.
And that's
really what we see here in Acts chapter 4, verses 32 to 37. But it's not a love for one another that is organized by men. This is the effect or the fruit of the Spirit of God blessing the message of Christ, the person of Christ, and His work to the hearts of His people. This is what our Lord told His disciples there in John chapter 14 and 15 and 16 in the face of Him going to the cross, that they would love one another. That would be the way the world would know that they were His, that they would love one another.
Is in the minute was John and Bukula Yohane, Mutu 14, 15, and 16. Avena Ambuya, Mausa, Puzilla, would you mean a group wonder, wonder the win and Dinsagi? Would he am up Punzit Sandra, Jabulaka, wonder the win and Dinsagi? Osa Kanga, would he? Or Punzit Sandi, I go, which you want to Jujum Puko, Jogan Gadi, Gadarin Kosa.
I believe this is what the gospel of grace does when God is pleased to reveal Christ in the hearts of His people. They love one another.
Now,
this love is not natural to anybody. It says there in verse 32, the multitude of them that believed were of one heart and one soul. In other words, the Spirit of God giving them faith to look to Christ and believe on Him drew them together with others of like mind and heart that the Spirit had so taught.
Sida chikondi chochita kupunzira kwina kulikose ai zichikondi chimene si dziko lapansi limene limapereka chimachita kutumphuka koma kwaokhala amene ndi nkhosa.
And as it says there in verse 32, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own.
Ipo ndimaka 32 ikukamula kunena kuti padalibe munthu amene adanena kuti kamene ali nako mkake kake ayi.
That's a very important matter to consider. Sometimes we get caught up in saying, well, this is my house, or these are my children, or this is my vehicle, or this is my church. No, everything that we have because the Lord has given us what we have.
Chimene tiyenekera kudziwa chonena kuti chita chilichonse chimene timakhala nacho chifukuti Ambuye Yesu Kristu atipatsa. Osati kuti umanena kuti galimoto iyi ndi yanga, nyumba iyi ndi yanga, mpingo uyu ndi wanga, anthu awa ndi yanga, ayi munthu alibe zake iyayi, koma kuti Kristu wakupatsa zimenezozo.
The greatest proof that what we have really is not our own is that when we die, we leave it here. If it was ours, we would take it with us, but we don't. It's not ours. We're just using it for a time. We need to see ourselves as stewards of our master's household, just like Joseph in Egypt served Pharaoh. What he had, Pharaoh put in his hands to administer, but it wasn't Joseph's. Let that be our mindset in everything that we have. It's not ours, it's our master's. It's what the Lord has given us. And there are times when we may be perhaps in prosperity and what the Lord has given us, but when a brother is in need, then we, out of love, it's not out of duty, out of love, minister to the needs of those others that are in need. That's how the Lord's purposed it. As we read on in the book of Acts, we're going to see that the church was in a time of persecution by the Roman government and by the Judaizers, and some were losing their possessions, they were losing their ability to be employed, and therefore facing hunger, they were facing, in many cases, death. And so this was an occasion for those who were the Lord's to help those who were the Lord's, but in need.
Chipendenekera kudziwa chona kuti mpingo uwu woyamba uwu udakumana ndi zinkhaza zowawa zambiri kuchokera ku ulamuliro wa Chiroma komanso wa Chiyuda kumene anthu ena adatuza ntchito zawo ena adalephera kuti akhale ndi mtendere minda yawo katundu wawo adalandidwa mmalo mwake anthu amene adalina kukuthekera kuti ali ndi zina zake adayenekera kuthandiza amene zinthu zawo zasokonezeka uwu ndimene udali mkhalidwe weniweni wa mpingo woona woyambirira kuti anenekera kuthandizana mwathunthu ngati choncho.
And that's why in verse 32 it says, but they had all things common. That means that what's mine is yours, and what's yours is mine, as the Lord would direct and as the need requires it.
Chifake tukuiona ndimaka 32 kuti anthu osadali ndi timomo dzadali zinthu zofanana chifoyani padali pe munthu amene amati chinthu changa changa ayi chifoyani akasowa amamtengera chiyocho ndikumpatsa.
Now, are there those that might take advantage of this love? Yes, that's what the sin nature does. There were those even in Paul's day that later in his epistles he had to write and say that if a man won't work, don't let him eat. There were some that were just living off of this body, taking advantage of this love. That's not what it is to partake of the grace of the Lord. We share when there's a time of need, but we work and labor so as not to be at anyone's charge.
Akulephera makagwira zinchito zawo mafuna anthu mpingo zingo wathandiza zimene sizoona yayi kuma tithandizane pamene wina wasowa kuma kuli kuona kuti timagwira ntchito ndi manja athu.
But you might ask yourself, well, how is it then that sinners such as we are brought to love one another? Well, verse 33 gives the answer. You see in verse 33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. That word power is the same word that we saw back in Acts chapter 1, where it says, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So, now, first of all, it begins with the work of the Spirit converting the heart.
But
notice also in verse 33, not only with great power, it says, but at the end of verse 33, and great grace. That word great is used twice. Great power. It's number two, the effect of great grace. That word means infinite grace. The grace of God being upon them all. The salvation of God is by grace alone, the grace of God alone. And the word grace means the favor of God, receiving what we don't deserve. That's what the Spirit of God is called, the Spirit of grace for those that the Father has chosen and the Son has redeemed.
Mwana soji fukwaja jiwiri, shayu amene Kristo adawa fela nduwa ita napa mozi, uricho ya mbili adali ndi pamvu ya ikuru, masa uri panali chisomo ya chikuru, esaka 33. Zimele zungati zintu, zimele zidali ngati mkodia, zimele zidali chitika kifuja timzimuera adala atabwela paiwo.
But notice also in verse 33, and this is the heart of it. Why does the Spirit, by His power, convert sinners? How is it that God is pleased to manifest His grace towards sinners? It says there that the great power, with great power, the apostles witnessed, notice, of the resurrection of the Lord Jesus. In other words, their message was Christ and him crucified and risen again.
Deno chimenenekera kuchiyangana kuti chimachitika ndichani. Apa tikuona kuti atumwi atalandira mphambu yaikulu adayamba kuchitira umboni za kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Soza kuti munthu alalekeza kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu choyambirira ndi mzimu wa Ambuye ukhale pa iweyo. Ndimene wakupatsa mphambu yakuthekera kwa kuchitira umboni.
If the apostles were preaching the resurrection of the Lord Jesus, then most certainly it demonstrated that he came, he lived, and he died, you see. Otherwise, you wouldn't hear of the resurrection. Where there's a resurrection, there's been a death. Let's remember that in preaching the gospel, the resurrection of the Lord Jesus Christ is just as vital in our preaching as the death of the Lord Jesus Christ. It's what the Apostle Paul wrote to the Corinthians when he said that if Christ be not raised from the dead, then your faith is vain. It's empty. If the Lord Jesus had not risen from the grave, then our believing on him would be no different than some of these religions believe on their founders who came and lived and died. And the connection with faith is this, that if Christ said that he would rise again, as he said he would, after 3 days and three nights in the grave, and yet did not rise, that would make him a liar. That would make him an imposter. But his resurrection proved him to be true to his word, that he would rise again, and that he did. The great mystery of his resurrection is, as he said, no man takes my life. I lay it down of myself and I take it up again. That shows that he was not a mere man. Yes, the fact that he died showed that he was a man, but to lay down his life and take it up again, such as the commandment he received of his Father, only God could do that.
So
to preach Christ and him crucified is not to preach any ordinary man or any ordinary death. It is to preach the God-man who came and as a man laid down his life to pay for the sin debt of that people that he came to save, but then as God to be raised up again, to raise up again the resurrection of life. You see, it took him being God and man.
Yakulalikira za uthenga wabwino olankhula za Yesu Khristu kubve kufa kwake. Tisa tikamalalikira tisamaone ngati tikulalikira za munthu wamba. Ayi, koma tikulalikira za Mulungu mwini amene adadzitembenuza kukhala munthu ndi kufa monga munthu mena amafera. Koma chifukwa ali nayo mphamvu adaukaso yekha. Sozo kuti adalola kufa yekha ndi kuukaso yekha. Apapa ndiyo chindunji chosonyeza kuti yeyo ndi wamphamvu zonse ndipo ndiye Mulungu weniweni.
But more than just proving Christ to be true, the real necessity of his resurrection was to prove the full satisfaction of God the Father with his death. Otherwise, he would not have raised again.
Umabe tinenekera kusangodzi zoona kuti Yesu Khristu ndiwoona kana mwa Mulungu ngoona ai koma kuti timenekera kudziwa zoona kuti mwa Mulungu ngoona ndipo Mulungu uyo ngoona ndipo adakhutitsidwa ndi imfa ya mwana wake chifukwa ngati adakwanitsa kufa ndi kuuka kwa kufa ichi nchitsimikizo kuti iyeyo ngwamphamvu ndipo adakwanitsa.
In Romans chapter 4 and verse 25, Paul declares that he was delivered for our offenses and was raised again for our justification. In other words, it took him dying in order to pay the sin debt of his people, but it took him rising again to show that God was satisfied, that God raised him again because in raising him, it's proof that God accepted his sacrifice and that the sin of his people is indeed put away.
The Bible kamala nkhulaza kuti Yesu Khristu adafa chifukwa cha zolakwa kwa zathu, adatundudzidwa chifukwa cha machimo athu. Izizi zimatanthauza zoona kuti Mulunguyo pakufapo amafuna kupulumutsa amene ndi munthu wochimwa. Komanso kuukitsidwa kwa akufa kumene adauka. Zizimatanthauza kuti Yesu Khristu mwa Mulungu mwini adasangalatsidwa ndi imfayo, kuti imfayo imene adasangalatsidwa nayo idakwanitsa kumpulumutsa munthu amene ndi wake, amene adayenekera kuferedwa ndi kupulumutsidwa Yesu Khristu.
I can't tell you how many times that this truth the Lord has used to bring comfort to my own heart as a sinner.
Ndimafuna ningokuza kuti kuti nkangati kamene mawuyawo amatsitsimutsa moyo wanga ndi kumandilimbikitsa monga munthu wochimwa.
Whether I am awake, whether I'm asleep, whether I'm walking in this world busy about living, I am a sinner.
Ineyo ndikamayenda, ndikamakhala, ndikamagona, ndikapita kuntchito, ndimayenekera kudziwa kuti ndine munthu wochimwa.
And there are times throughout the day that our conscience might accuse us, and because of our heart condition, knowing ourselves to be sinners, we become overwhelmed with a sense of guilt. I believe that is a part of living in this flesh. But in those times, where does the Spirit of God cause us to look? Away from ourself and again to the Lord Jesus and to his death that he accomplished for sinners such as we are. Therein is our hope.
Kukwanitsa kumene Yesu Khristu adakwanitsa kufa yekha ndi kuuka yekha kudathandizira moyo wanga ndi uchimo wanga umene udalipo kuti uchotsedwe ndi kukhulukidwa kotheratu.
But it's not just that he died, but that he rose again and ascended on high. And the scriptures say, where he ever lives to intercede for us.
Yesu amene yosadango kufa ai. Mabaibo ni malangkulazona uri adauka kwa kufa ni wada kwela kumuamba. Ndipo ama tipembezela ntawi zose upempela mioyo yatu.
And that was the message of the apostles to which they witnessed. And it's our message today. This is what brings hope and comfort to the Lord's people. It's not what we do, it's what Christ has done. Now, if someone doesn't have this assurance that only the Spirit gives through His Word, they can't be at ease. If you find somebody that is troubled in their mind and heart and not at ease, they can't think of anybody else but themselves. That's why in these congregations where preachers are always preaching up the works of men and what they need to be doing for God and for one another, it keeps the focus internal. Everybody's looking within themselves. They can't be at ease because good enough is never good enough. A lot of these works preachers keep preaching on the need to love one another because they see that people are self-centered, themselves included, and they read the word where it says to love one another. And so they make it a work, they make it a task, they make it a duty. But any type of preaching like that is not true love. Where you find this sort of love that is described here in our text in Acts 4, verses 32 to 37, the only way that you can explain that is the great power of the Spirit of God, great grace being upon such through what? The preaching of the gospel. That's our message. It's Christ, Him crucified and risen again.
Nyautenga watu weniweni tinenegera kuumba onga pa machido chapter 4 amene tikuyenga verse 32 kulekeza 37 kuti akuti ndipo padali mphamvu yaikulu ndipo padali chisomo chachikulu pa iwo onse. Mmalo mwake adamba kulalikira zakuka kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Zimenezo zimene zidabadwitsa chikondi pakati pawo. Uwu ndiwo uthenga watu umene tinenegera kulalikira.
And you remember I said that the only way we can really truly care about another and consider another is if we ourselves are at peace, where our conscience is settled. And that's what the cross does. There's no reason for me not to love one of the Lord's because of what He's done for me. You see, if my sin debt is paid, I'm free. There's no reason not to love another for whom Christ has paid the debt. So many times this flesh will find a reason not to love another one who is the Lord's because they did something or they said something, and so I can't love them because of that. But it's in times like that that we have to stop and consider how it is that God loved us. If we're the Lord's, He loved us unconditionally. Imagine if the Lord said, well, I won't love you today because of what you did or because of what you said. That would mean that the work of Christ is of no significance. Either the Lord Jesus Christ paid my sin debt or He didn't. It's either all been put away or it hasn't. And if my sin debt hasn't been paid already, then there's no hope. There's no reason even to love one another because we're all condemned sinners. But the blessed truth is that the Lord Jesus Christ did come and pay the sin debt of His people in full. And therefore, there is now no condemnation. And so there's no reason not to love one another. So that's why we read in verse 34, neither was there any among them that lacked. There's a caring one for another. And where there's a need, we look to the Lord together to provide that need. There's none that lack. We don't read anywhere in Scripture where God says He's going to give us everything we want, but we can be sure that He always provides for our need. And you can see how great must have been the need at this time. It's not particularly mentioned, but some were moved by the Spirit even to sell, it says there in verse 34, lands or houses that they had and brought the prices of the things that were sold and laid them at the apostles' feet.
Ndiyana chimetenekera kuti mpikitsidwe ngakhale kuti sichidalembedwa papa koma ndimakathere follow ikulankhula kuti popeza padali pa amene amaso anthu amagulitsa minda yawo amagulitsa nyumba zawo zinthu zimene adali nazo nkubwera nazo pa mapazi atumwi kutanthauza zoona kuti onse amtima umodzi amene amakwanitsa kumva mawu a mulungu limodzi adawasonkhanitsa pamodzi chikondi chidabadwa pa iwowo mpaka amakwanitsa kugulitsa zawo mukayika mapazi atumwi kuti zigawiridwe kwa onse osowa koma achikhupiro chimodzi.
Now that's a manifestation of true love there, that what they had they sold and they laid at the apostles' feet for the distribution, as it says in verse 35, unto every man according as he had, it doesn't say want, but need.
Kuti wonse amene adali amtumwi umodziwo zinthu zija zimatizika bwera tsedwa pamapazi atumwi akuti atumwi ajawo amazigawira kwa yense amene ali wakusowa osati kwa mmodzi koma yekhayo amene ali mchosowayo amenekera kupatsidwa kuti wina aliyense akhale wosasowa anthu akhale wofanana ubwino wa anthu oterewa amakhala wofanana chifukwa kuti ali mchikhulupiriro chimodzi.
Isn't that in some small measure a reflection of our Lord Jesus Christ in that although he was God, he thought it not robbery to be equal with God, but he humbled himself and took on himself the form of a servant, becoming a man, and was obedient unto death, even the death of the cross. He gave up his glory in order to come to minister to and to give his life as a ransom for those in need.
Bible limanena kuti Yesu Khristu adadzipereka yekha kuti akapereke kwa anthu amene adali osowa. Chifukwa mukamaerenga Bible limanena kuti iyeyo sadachiyese cholanda kukhala wofanana ndi Mulungu. Koma adadzichepetsa yekha ndipo anatenga maonekedwe akapolo ndipo adadzichepetsa yekha nafa ndi imfa ya pamtanda. Ndi cholinga chonena kuti akapereke nsembe yomthandizira munthu amene ali ndi chosowa kuti athandizike napumule kuchosowa chakecho.
And so if the same Spirit of Christ is in any one of us, this will be how it is reflected in how we love one another, even as Christ loved us and gave himself for his church. Now when it says they came and laid the price of this property sold at the apostles' feet, this was not for the apostles to enrich themselves. We don't preach the gospel to enrich ourselves. I know we read of the Apostle Paul later working with his own hands that he might be able to freely preach the gospel. All of these apostles that the Lord raised up, they had a strong work ethic. You think about Peter and James and John, who were fishermen. They made a living fishing, and the Lord told them, just as they had been blessed to fish for a living, he would make them fishers of men. They would go out and preach the gospel, but they didn't do it for their own sake. They didn't do it out of greed or desire for position or honor.
Kuma magira nchito ni manja wa mwaji tanzo Petro, Yohane, Yakobo. Baibo lima na mkulazo ule adala aso, zia somba. Yesu adawuza kuti monga mmene mmasodzera somba inuyo nimenenso muzakumikirire mdzakhala asodza a anthu. Sichikutanthauza kuti amakhala achete ayi koma amagwira ntchito ndi manja awo ndipo amapeza kenakake akamathandizika utumiki kumatumikira bwino.
It simply says there in verse 35 that what they received, they made the distribution. Distribution was made unto every man according as he had need. What they received went immediately out to those in need.
Auri amataka ngopatsidwa atume achezikekidwa pambazi yawo nthawi yomweyo amagawira onse amene anali nchosowa samazitenga ndi kuzisunga ayi nthawi yomweyo amagawira amene anali nchosowa ndiye idali ntchito ya atumwi cholinga chona kuti zopereka zichezika maperekedwa ntchito ya atumwi ndi kugawira kwa amene ali nchosowa.
This is the basis upon which the Lord even directs me with regard to the gifts that he brings in through our congregation. None of it is ours. It's as the Lord causes us to hear of and see the need for others that are the Lord's that we give. The Lord told his disciples, freely you have received, freely give. It's a reflection of the grace of God. The grace of God is free. Freely we have received of the grace of God. Freely we give. We manifest that grace. That's why in our particular congregation, when we meet for worship, we don't take up an offering. I know that's traditional to congregations that are in works religion. They'll pause. It's almost as if we're in the middle of worship. Now let's pause and let's collect an offering. And they pass a plate, you see, and it puts people under obligation. I know some where they require them to come up front. Get up out of your seat and come up front and put something in the offering plate. It's just a way of glorifying man.
Menemumu ndi mene feyo timachitira kunoko sitikhala nthawi yayikulu yoyangana pa chopereka ngati azitsogolero madatilandire chopereka ayi monga zipembedzo zimene zimachitira panopa tu zipembedzo kuti muzidziwe theza mbiri chidwi chawo chonse chimakhala pa chopereka mpaka nati chochika kutsogolo anthu azichoka kumbuyo makaperekera kutsogolo cholinga aziona wapereka ndani amene sadapereke ndani akamaona zimene zijazo aziona kuti zikugwa bwanji mbale ndalama zawo kupereka zikuluzikulu zooneka bwanji zimene zozo zimatsimikiza kuti mpingowo ndi chipembedzo chenicheni supita kumwamba ayi.
I'm thankful to say that I don't know what people give and I don't want to know. The scripture says don't let the right hand know what the left hand gives.
Ine ndi chimene mwerekera kudziwa ine sinifuna tamadziwa kuti anthu akupereka bwanji.
As preachers of the gospel, we should not be involved with what people are given or not given. That's the role of somebody else. Have them handle that and keep track of the Lord's money. That's what I do. I'm just simply told how much we have and then from there, we determine needs. And I will tell you, we don't have a bill. There's not anything that we lack. The Lord has always provided.
Isamakhale kwambiri chidwi pa chopereka ayi asile anthu ena amene azigwira ndalama inu msambazi gwile ya. Ifeti mangova kwa lipoti kwa lipoti kwa napeleka motele motele, kana peleka ndani, kasana peleke ni ndani, ifeti mbena zonchito, akarifu sako maganizo, tima angwa ikako maganizo kwa, panalicho soa jaguti jaguti, kwa lipoti kwa lipoti kwa lipoti, tatandiza mkoni kwa ndrama kwa, kufuro la kwa, wasatisfa yuwe, ulipatse ni ndrama zonka tandizile kwa kuri hipo. Ai, sinchiro ya kwa yukira ndalama mpapiko, kwa kwa nungo, lalikilo tengao, kwa atabasi.
Yes, we have a very simple worship center, a place to meet, a building, very simple. In fact, it's often the talk of the town when people ask where I preach, and I tell them, they kind of look puzzled and they say, is that where that little house is there at the intersection of that main road down in South Shreveport? And I say, that's it. It's just a house.
Kimene mwene kila kudziwa ifeyo, kechi yatu mene tima bempera. Si nyumba yo dodometsa yo pyeza, ai. Ni nyumba yo oneka ngani nyumba wamba. Wada ura nfa ama rama, ama dabo, nora. Kume nimene marumikira mwone ka undi ntumika wa mpamfu. Kuraka one kumene tima bempera, kune tima bempera pa mene pa. Yili kukanjira so kosa chuka, nyumba wamba. Njeno ifrimari ya tima bempera mene mwomu. Kwa mtuwa kama ona zimene zijaza mwona nga rulisi zona mpingo wa ukulu nga rumene wa mafunika ola ligila mwampafu nga rijojo mafunika wa kareji chenji chenji kulu mpendo mazika nga rinde mpingo si zona zimene zoya.
It's simple, but it's paid for. So that means that anything that the Lord's people are directed to give, we can use now for getting out the gospel, even like here, means of communicating the gospel around the world, and where there's a need, whether here or across the sea, that we can freely give. There's no bondage.
Tolinga jake kumatandiza amena ali ndicho soa pampingopo ndipake ndrama zathu zikapezeka kwa mbale amene wapereka kachina chake chapezeka timagawira kwa amene ali ndicho soa koma amena ali mbale osatizo kongoletsa kongoletsa chechi kapena kukuza ai pedibe nkhani yomaya ngana chinyumba.
Now they say that leadership begins from the top down, and that's what we see here in verses 36 and 37. Why does the Spirit direct Luke to write about this one Barnabas? It says, Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Why Barnabas is particularly mentioned here?
Kimene tinenekera kudziwa chonati utsogoleri umafunika kuziyambira pamwamba kutsika mmusi ndikamamuyangana Luka pamene amalemba buku limene ndimaka 36 ndi 37 ikulankhula yafika pano na munthu wamba wina wake adamulemba amene ndi Baranaba akuti ndipo Yosefe wotchedwa ndi atumwi Baranaba ndilo losadulika mwana wachisangalalo mlevi fuko lache la kukupro wakala na omunda na gulitsa na bwera nazo ndalama zache nazika pamapaza atumu nchifuwa jana adale mbako za bala naba kurada kwera nazo nchifuwa jake ndichani ndeuru chokole luka chokina kumamba uko.
Well, I believe that it's because here was one who was among them who was a leader, and he was one of the Lord's. And so, by example, you see, this is the thing. It's not just the preacher telling the people what they need to give, but by example, leading the way, showing and manifesting what the grace of God is for him.
Kubweretsa zona kuti amafunika ayambire nazo tsogoleri kuchita mawu a Kristu amene akupemphera nawo asadayambe kuchita mawu aphunzira ochoka kwa mtsogoleri ndifaone kuti Baranaba naye woyambirira ngati tsogoleri wokhulupirika adagawa ifenso otsatira pamene amakwanitsa kugawira.
I believe that for us that are preachers and leaders, it doesn't mean we have to be rich and in order to give, but we need to serve by example of the grace of God. Even as the Lord has been gracious and merciful to us, so we manifest that toward others.
Amen.
Now this may well have been that Barnabas that later went and sought out Saul of Tarsus and brought him and introduced him to the church in Antioch many years later from now, but it began here, begins here with him expressing his thankfulness to God for God's grace toward him in how he, having land, sold it and brought that money and laid it also at the apostles' feet.
Audi ada sintika adirembeduka mtima ndipo adapita naye kwa Anania kuti ampempherere koma kuti tiambe kudziwa zimene zijazo zoyambirira zidachitika panopa kuti atsogoleri adali amodzi ngati zitsanzo nechitsanzo chimene chidachitika apa ndi Yosefe Barnaba chimene chidakwanitsa kuti so Paulo akakwanitse kupempheredwa kujako adatemperuka mtima nthawi ijayo chifukwa mtsogoleri adali mbali zonse azioneka utsogoleri uzioneka mbali zonse.
And so here we come now to chapter 5 and verse 1. And here's where we see a contrast with that little word but. And it seems to me that since it's connected with Barnabas up in verse 36, who would have been a leader among this people, that this Ananias, and I like the way you pronounce the word in your language because it's similar to the way it would be pronounced in the Hebrew. I think as you were reading it, I heard Hanania. That's a translation of the Hebrew, Hanania. It's what that's the way it's pronounced.
Mm-hmm. Mawoti koma onde kuti nkhani imene yulumikizika mu verse ya 36 ya chapter 4. Imene akulankhula za zitachitika ndi mtsogoleri waonetsa mtsogoleri. Otsatira tsopano adafuna achite zofanana zimene wachita mtsogoleriwo. Ndiyeno chifaka ayamba za munthu wina dzina ake Hananiya. Ndimasangala ndi mawu amene mmanenera kwanu ku Malawi kamati Hananiya chifukwa ndi limu lofanana kuchihebere. Kuchihebere akamata ndauzira amati Hananiya osati Hananiyas ayi.
The word actually means God is gracious. I don't know if that's what you understood or not, but it means God is gracious. It's one that God covers or protects.
Mau zina loti Hanania lima tantauza kuti mulungu ndi wachisomo. Sidudze kumeleko zima tantauza jani, koma lima tantauza jani kuti mulungu ndi wachisomo, ngokondera ndithu.
So it speaks here of one who was in the midst of a people upon whom was great grace, it says there in verse Acts 4:33, and yet he himself, as we read his story unfolding here, did not benefit from that grace.
Mwanthu amene adali mchisomo chachikulu mphamvu yayikulu monga amene tayiwerenga ku verse ya 32 33 ya machitidwe chapter 4 ujayo Kuma chokhudza ndechekuti ndakhala dali mmodzi mwa anthu amene adalandira nawo pa chisomo chachikulu koma iyeyo sadapindula ndi chisomocho.
Here's where we see a distinction in Scripture, because even though Acts 4:33 says, "And great grace was upon them all," it doesn't mean on everybody present. That's not what the word "all" means. You have to go back to the context in verse 32 where it says, "And the multitude of them that believed." In other words, great grace was upon them that believed. They believed because of the grace of God, but there were among them, just like today, in our congregations. It's not everybody that's the Lord's. And so the Lord makes a distinction.
Kulankula zona kuti ndipo atumana chirombo ndipo padali mphamvu yayikulu pa onse padali chisomo chachikulu pa iwo onse amene adali pamenepo koma akamati pa iwo onse amene adali pamenepo padali chisomo sarunthauza anthu amene amapezeka pamenepopo ayi koma nkhosa zake zokhazo chifukwa mupezeka satetuyo ndikuti adali ndi mtima umodzi ndi moyo umodzi onse amene adali pamenepa japo koma padali wena amene adalowa nawo pa anthu a mtima umodziwo koma asali ya mtima umenewowo. Zimenezi ndi mmenenso mipingo ikukhalira panopa mu mpingo wachisomo ukhoza kukhala ndi anthu ena sinkhosa ena ndi nkhosa uno ndimakhala pamodzi nkumuoneka ngati kuti muli ulendo umodzi.
So in the midst of all this grace through the gospel preached and manifest in the love that these had of selling and giving, here were two that are cited here, Ananias, that whose name means God is gracious, and Sapphira, actually her name means beautiful, and yet we find them in unbelief. We find them not to be true partakers of God's grace.
Lanthu oyitanidwa pa mpingo woona wachisomowo adali munthu wina dzina ake Hananiya amene dzina lulutanthauza kuti mulungu ndi wachisomo komanso adali ndi mkazi wake Safira dzina limene limatanthauza kuti wokongola koma ngakhale adali wokongola winayonso chisomo cha ambuye chili pamenewo koma sadali nkhosa zimene zikhozokwanitsa kuchita monga mwana wa mulungu pakati pa abalewo.
It's not that these two were mean-spirited and didn't get along. In fact, the opposite seems to be true. They fit in just like everybody else. They went out and sold a possession, it says. And so you say, well, what was their sin? Verse 2, they kept back part of the price. And notice also, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. You see? They did something that appeared to be for the glory of the Lord, and yet it was really for themselves because they thought, well, we're going to give part of it, but we're going to keep part of it for ourselves.
Pala anthu ena amangodyetseredwa nkuphunzitsidwa zinthu amathozi kukopera nkumachita zinthu monga mmene momwe koma mutati muone ndima yakathu ikamala nkhule kuti anagulitsa chawo napatula pa mtengo wache mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala nachika pa mapazi atumwi kutanthauza kuti adagwirizana anthu awawa kuti achite zokondweretsa iwowo osati chokondweretsa mulungu ayi chifukwa thupi limafuna lizichita zodzikondweretsa lokha.
But here again I want us to be careful in what the sin was, because we just saw that the grace of God teaches us to give. Freely you have received, freely give. The grace of God puts no person under obligation to give anything.
Ipo amanatiwalandira kwa ulere kuwenekeranso kupereka kwa ulere
When I say it obligates nobody to give, you realize the word tithe, for example, is not used in the New Testament with regard to the church. The only reference to tithes is in the Old Testament. And you say, why? The word tithe means to pay a tenth. To take, for example, if you earn a dollar, and I don't know what that would be in a kwacha, let's say that you earned 10,000 kwacha, that you would take 1,000 of that and give it to the Lord. That's what a tithe is.
Bible gamala nkhula za cha 10 zimala nkhula kuti pa zinthu 10 zili zonse uzitengapo chinthu chimodzi muchipereka kwa Ambuye mwachitsanzo kuti uli 10,000 kwacha umenerekera kutenga 1,000 kwacha uyipereka kwa Ambuye chimenecho ndiye cha 10.
And that's how certain preachers teach their people to give, but that make sure you take out a tenth, a tithe, and you give it to the church. But do you realize that that sort of teaching is not found in the New Testament? When the Apostle Paul wrote to the Corinthians on the matter of giving, particularly in 2 Corinthians chapter 8 and 9, when he wrote of this, the principle for giving was let each one give as they have purposed in their heart. 2 Corinthians 9
in verse 7. Tikamamuona Paulo mmene amalankhula kulankhula kumpingo kwa Korinto. Samawauza zacha 10 ayi koma amawauza kuti anthu aliyense ayenekera kupereka monga mmene wapezera monga mtima ufunitsira mwatsazo wana Korinto 9 ngime yake ya 7.
2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And when you come back here to Acts chapter 5, in verses 3 and 4, this is what Peter brought up to Ananias as to why he kept back part of the price of the land, because verse 4 is key. It says, whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. The deception was he made everybody believe that he was bringing it all, just like they did. And yet he kept part back. What was he doing? He was playing the hypocrite. He was doing things by appearance and not according to the grace of God in the heart.
Tibwerera ndi kubukula machitidwe moto 5 imeke ya 4 ya 3 ndi 4 imene ikulankhula za Hananiya chimene mnenekera kudziwa nchona kuti Hananiya popereka poyamba adaganiza ndi mkazi wake ona kuti wakapereka anthu aone kuti wapereka zonse chimenecho chidali chinyengo chifukwa amaona kuti anthu sadziwa zimene zachitika kunyumba ndiye kuti azikuona ngati wapereka zonse koma Petro pamene amayankhula kuti koma Petro anati Hananiya Satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji kudzenyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo pamene unali nawo sunali wako kodi ndipo pamene unaugulitsa sunali mʼmanja mwako kodi bwanji chinalowa mu mtima mwako sunanyenga anthu komatu Mulungu.
It would be better not to give than to give just for appearance sake or to be seen of men. That's what our Lord warned his apostles and disciples against there in Matthew chapter 6 with regard to praying or to giving, whatever it is, not to be seen of men.
Ukamapereka kuti dzanja lina lidziwe umangofuna kutamidwa anthu azikuona kuti umapereka pamene kupereka si chonjo yayi ndi chinthu chimafunika chitika mwachisisi mwamkati.
You see, if I stand up and give a testimony, if I pray, if I do anything with the impression that I am giving Christ the glory in doing it, and yet in my heart I'm really doing it to be seen of men, then two things. I'm not only lying unto men, as Peter said there in verse 4, but unto God. You see, it's to lie to the Holy Spirit. It's to say, in essence, that the Spirit of God is moving me to do such and such, and yet in reality, it's just motivated by my flesh. There's no greater condemnation than that.
Chimo la likulu, kuipa kukulu, ndi kuchita chinthu monyenga. Mwachisazo ngati ine ntaima kumachitira umboni kuti Mulungu wanchitira zakuti kapena ndi kumapereka motere ncholinga kuti anthu aone kuti ndi kupereka bwino. Chimene ndinenekera kudziwa ineyo, panenekera nione chimene ndichi ndipindule ineyo. Ndikamapereka ncholinga choti nditamidwe, yakuti sindikunyenga anthu ayi, koma ndikunyenga mzimu woyera.
Now we're going to have to come back to this next time and see the consequences of this lie. But what I want us to see right now is what is it to lie to the Spirit of God?
Munthu amene akuchita chinyengo amene sakuchita monga mbere kufunikirira koma papa tumenekera kudziwa zoda kuti nchifukwa chani adanama chidalowa mu mtima mwake ndi chani andivuto la kunama kumabwera bwanji ngati mwa munthu.
Well, number one, it's to pretend to be the Lord's when you're not.
Chinthu choyambirira nchoona kuti munthu amayesayesa uyeserera kukhala wa Ambuye asali wa Ambuye.
Again, getting back to this point, it's not everybody assembled, even where the gospel is preached, it's not everybody assembled that's necessary the Lord's. And the Lord does the sifting out. The Lord exposes those who aren't.
Pamene mpingo kuti anthu osewa ndi Ambuye ayi ena amasonkhana asali Ambuye koma Mulungu ndiye amene amadziwa amene ali ake.
Now I've heard some messages preached by some preachers that have said, well, Ananias and Sapphira, they were really the Lord's, but they messed up and so the Lord killed them and took them out. But right here in Scripture, in Acts 5 and verse 3, it says, Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart? Satan does not fill the heart of one of the Lord's that has been called unto him. When it says Satan filled thine heart, it means they were Satan's all along.
Azitumika ambiri, amalalikira zona kuti Hanania adali munthu wa Mulungu, koma kuti adachita kusintha kuti atembereredwe ndi Mulungu. Koma mukamene ndima ya 3, Paulo Petro akuti, koma Petro anati Hanania, Satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji, kudzenyenga mzimu woyera ndikupatula pandi kwa. Chimene afuna kuti anthauze chona kuti, sizi kuti anthauze kuti Hanania poyamba adali wa Ambuye adachita kusintha, ayi, koma adali wa Satana kale. Nida fika nchawe yonoti Satan angoza ziliza zimine zilimo kare kwa iye kuna ziwige kuri mwambali yake kurali pere.
You see, this is the grand deception, because if you see somebody that attends a place of worship, even where the gospel is being preached, they carry their Bible, they sing, they give, they do everything that's expected, people look at them and think, that's a child of God. So what we have here is a warning that such is not necessarily the case. Yes, Satan is our adversary, and even as in the case of Peter, the Lord told him that Satan had desired to have him and to sift him as wheat. But the Lord said, I've prayed for you, and when you're converted. You see, the Lord protects his own. Satan has no power over any for whom Christ has paid the debt and redeemed them and called them. But if Satan has filled their heart, entered into them, possessed them, and directs them in such a manner, it's an indication that they never were the Lord's. Now here we're studying Ananias and Sapphira, but you probably will remember one other individual like this that was exposed, and that was Judas Iscariot. Christ called him the son of perdition. And here he was among the Lord's disciples. The other disciples didn't even know that he was the betrayer. He went out two by two with the other disciples preaching the kingdom of God. They trusted him so much that he was the treasurer. He held the purse. He kept their money. There around that Last Supper, when the Lord said, one of you will betray me, They all looked amongst themselves and said, Lord, is it I? Is it I? It would even be Judas that would have said that to the Lord, knowing full well that he was lying to the Spirit. But when you read Luke 22 and verse 3, it says, when it came time to betray the Lord Jesus, Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. You see, he was Satan's all along. Satan enters into possession of those that are his. He cannot enter into those that aren't. Those that the Lord has redeemed, he has no power over. But he enters into those that are left to themselves. And I will tell you, they are religious people. Outwardly, they appear. You see, Satan transforms himself into an angel of light. So they appear to men to be the Lord's when they're not. You see, there are pretenders even among your small group there, just as there are pretenders here. I don't profess to know who they might be, but all I know is that any that are truly the Lord's, by the Spirit of God and His grace, they cry unto the Lord for themselves and say, Lord, is it I? They say it in truth because the Spirit causes them to deal with themselves in truth, whereas these others, it's no offense for them until the Lord exposes them. You see, it was in Ananias and Sapphira's power to hold back part. If they had just brought part and said, look, we sold all of these possessions, but we determined that we need a certain part, and yet here's what we're given, there would have been no sin. But again, they lied not only to the Spirit, but to men, as Peter says in verse 4, in making it appear that they were something when they weren't. So again, to lie to the Spirit is to take the name of Christ, because that's who the Spirit represents, and to confess His name and yet not truly be His.
Yeah,
But secondly, to lie to the Spirit is to take that glory that belongs unto the Lord alone and to take it to ourselves, to be seen of men, to be well thought of men. That's just as much lying to the Spirit. So next time, we'll have to stop here, but we'll pick up with verse 5 of Acts 5 and see the consequences, how it is that God will not give his glory to another, and how he deals amongst us in our midst to expose those that are mere professors and not truly the Lord's. Well, the Lord willing, we'll meet again next week, but we have the scriptures, so I would encourage each of us to continue to look at this and study it together, and may the Lord truly draw our hearts in grace to his blessed Son. Amen.
Mungu akulimbikitseni kwambiri monga malovesa amene mukhala mukulingaliramo akhale nanu kukana sabata mati kumananso kukapitiriza chapitra chimenecho.